Luka 14. Chieng' Sabato moro, Yesu nodhi chiemo e od jaduong' jo Farisai moro, kendo ji ne ng'iye ahinya. To e odno ne nitie ng'ato e nyim Yesu mambunda ohingo. Yesu nopenjo jopuonj chik kod jo Farisai ni,
"Chikwa oyie mondo ochang ji chieng' Sabato, koso ok oyie?"
To ne ok gidwoke gimoro. Eka nokawo ng'atno mi ochango, kendo oweyo odhi. Bang' mano nowacho nigi niya,
"Ere ng'ato kuomu maka kanje kata rwadhe opodho e bugo chieng' Sabato, to ok dogole mana gi kanyono?"
To dwoko penjono notamogi. Yesu noneno ka welo yiero kombe moyiedhi, omiyo nowacho nigi niya,
"Ka oluongi e nyasi moro mar kisera, to kik ibed e kom moyiedhi. Nikech dipo ka ng'at moluongi oluongo koda ng'at moloye gi duong' bende. E kaka moro dipo ka ng'at mane oluongo una obiro, mowacho ni, we ni jali komino, kamano wii di kuodi kidhi bet e kom man chien moloyo. Kuom mano, ka oluongi kamoro, to dhi ibed mana e kom man chien moloyo, mondo ka ng'ama oluongi no obiro, to owach ni, osiepna, sudi ibi nyime ku. Kamano eniyud duong' e nyim welo mamoko duto, nikech ng'at mating'ore malo noduok piny, to ng'at maduokore piny noting' malo."
Eka Yesu nowacho bende ni ng'at mane oluonge no ni,
"Ka iluongo ji e chiemb odiechieng' kata chiemb otieno, to kik iluong mana osiepeni kata oweteni kata wedeni kata jogweng'u momewo. Nimar dipo ka gin bende chieng' moro giluongi, mi gichuli kar luong mane iluongo gigono. To kiloso nyasi, to luong mana joma odhier gi rang'onde gi pudhe kod muofni, eka inibed ng'ama ogwedhi, nikech gin gionge gima digichuligo. To Nyasaye nochuli chieng' ma joma kare ochierie."
Ng'at achiel kuom joma ne chiemo kod Yesu nowinjo wechego, mowacho ni Yesu niya,
"Mano kaka joma nobed ka chiemo e nyasi manie pinyruodh Nyasaye gin johawi."
To Yesu nowachone ni,
"Ng'at moro noloso nyasi maduong' mi oluongo ji mathoth. Kane chiemo oseikore, ne ooro jotichne mondo odhi owach ne joma oluonge niya, 'Biuru, nikech gik moko duto oseikore.' To giduto ka rombgi ne gichako wacho weche ma ginyisogo wuon nyasi gimomiyo ok ginyal biro. Ng'at mokwongo nowacho ne jatich mane oor ni, 'Aseng'iewo puodho moro, omiyo nyaka adhi anene. Kuom mano wach ne ruodhi mondo ong'wonna.' Ng'at machielo to nowacho ni, 'Aseng'iewo ruedhi 10 mag pur, omiyo nyaka adhi atemgi. Kuom mano wach ne ruodhi mondo ong'wonna.' Ng'at moro to nowacho ni, 'An gi miaha, omiyo ok anyal biro.' Eka jatich nobiro monyiso ruodhe wechego. Mirima nomako wuon nyasi mi owacho ni jatichne niya, 'Wuogi piyo, idhi e yore gi chirni mondo ikel joma odhier gi rang'onde gi muofni kod pudhe miyudo.' To kane jatich oduogo, nowacho ni ruodhe niya, 'Jaduong, wasetimo kaka nende iwacho, to thuolo pod nitie mar luongo jomoko.' Eka ruodhe nochako wachone ni, 'Dhiyo e wang' yore kod gweng' duto, iwach ni ji kijiwogi ni nyaka gibi mondo oda opong' thich. Awachonu adier ni onge kata ng'at achiel kuom ji mane oluongi manobil chiemba.'"
Chieng' moro kane oyudo ji mathoth luo bang' Yesu, nolokore mowacho nigi niya,
"Ka ng'ato obiro ira, to ok ojwang'o wuon kod min, gi chiege gi nyithinde gi nyiminene koda ka ngimane owuon, to ok onyal doko japuonjrena. Bende ng'at ma ok nyal ting'o msalape owuon miluwa, ok nyal doko japuonjrena. En ng'a kuomu ma kadwaro gero ot, to ok kuong bed piny mi pim nengo mondo one ane ka en gi pesa moromo tieko tijno? Ka ok otimo kamano, to ok dotiek gero odno bang' keto mise, kendo ji duto moneno gima otimore dinyiere, kawacho ni, Jali nochako gedo, to otame tieko. Koso ka ruoth moro dwaro kedo gi ruoth machielo, donge okwongo obet piny mi oneane ka ji 10,000 ma en go onyalo chomogo jal mabiro monje gi ji 20,000. Ka oneno ni okodonyal, to ooro joote kapod ruoth machielo ni kuma bor, mondo onyise ni odwar mondo giwinjre e yor kwe. Kamano bende onge ng'ato kuomu manyalo bedo japuonjrena ka ok oweyo gige duto. Kado ber. To ka ndhathe orumo, to ere kaka dumi ochak bed gi ndhadhu kendo. Kado ma kamano onge gi tich kuom loso lowo, kata loso pidho wuoyo, omiyo ipuke mana oko. Ng'at man gi it mar winjo, to mondo winji.